Call Shamie.
To his daddy.
Toto strobe. Uminikamata. Nabuya kube. Napuliza na kungata. Navyo kuchanja chale. Mgamba lawama. Uwezi jiganga ganga. Ganga na kuganga. Call me love a man wa midundo. Baby don't stop oh I'm window. I don't wanna let you be single. Call me love a man wa midundo. Baby don't stop oh I'm window. I don't wanna let you be single. Unalichanganya kwata
kwata.
Napanda jini makata
makata.
Navolifunja pakacha
pakacha.
Yesu menipa limbwata. Bila wewe sijiwezi.
Lege lege.
Chechema
lege lege
sijiwezi
lege lege lege
nalegea
lege lege
chechema na chechema
lege lege
sijiwezi
lege lege
lege baby more than nipe vya chumbani yeah yani siutan siutan. Wako punguani yeah. Eko mitindo karinda. Na kutatua nyuzi malinda. Kama mshale na pinda. Sipaka giulimbo kuwinda. Call me love a man wa midundo. Baby don't stop uwa mwendo. I don't wanna let you be single yeah. Call me love a man wa midundo. Baby don't stop uwa mwendo. I don't wanna let you be single. Unalichanganya kwata
kwata.
Napanda jini makata
makata.
Navolifunja pakacha
pakacha.
Yesu menipa limbwata. Bila we